Massa Wood, Kenyan Boy.
Tony
001.
Byron Baby.
Yakuona kitambo. Uwe kigori mbembo. Tena hunaga maskendo. Acha ni kusifie. Wengine weka kando. Wanaleta gashobo. Basi ongeza nyodo. Maneno usisikie. Sina budi kukueleza minavyo kupenda. Songa ni kupedenda. We mama, anyway you go a follow. Kwangu doro, doro wangu solo, solo ma. Umeni nasa kama urimbo. Sama kichambo, toka kitambo.
Baby make me glow. You love me glow. My sunshine glow. My darling glow. My only glow. Baby make me glow. You let me glow. My sunshine glow. My darling glow. My only glow.
No penda bad boys. She loves me. She make no wrong choice. She want it. I tell her no noise. She call me. She not like more coins. She money.
Why she be looking so intelligent? When in my element, put a mini funny hiding as a dance. She will call my BFF. Neza acha kwete for ya. Miss Kosangi for ya. Nyache ugwangi for ya. Nyache unati for ya. Neza acha kwete for ya. Miss Kosangi for ya. Nyache ugwangi for ya. Nyache unati for ya.
Anywhere you go, I follow. Wangu doro, doro wangu solo, solo. Umeni nasa kama ulimbo. Sama kichambo, toka kitambo. Anywhere you go, I follow. Wangu doro, doro wangu solo, solo. Umeni nasa kama ulimbo. Sama kichambo, toka kitambo.
Baby make me glow. You love me glow. My sunshine glow. My darling glow. My only glow. Yeah, baby, make me glow. You let me glow. My sunshine glow. My darling glow. My only glow.
Neza acha kwete for ya. Miss Kosangi for ya. Nyache ugwangi for ya. Nyache unati for ya. Neza acha kwete for ya. Nisko sangi foya. Nyache ugwangi foya. Nyache unati foya.
Yeah.